Sina chuki na raia, maduki la upande Soto na Korea ila siuki mbi umande Sina makuzi ya, flows ina wominza Tonzi zina kuvonzi za kupenya kwenye kiza Yo employees unanitiza duni shaku soma Don't say zisha mulika shabra nta kuchoma Ubitos taki na vitenga kama ukoma Hizi doors kana pitch from paka noma Nina confidence, rhyme choko weka chimbo Mini Unix Kuni tishi window Mina kaya wona figi bore pigi nyundo Sina baya nina mingi njo weke lindo Kindo real life feel kwenye damu inavopenya Never change a deal na feel inachofanya Rhymes akiburi, all santuri Strong mashuhuri zenye rufu ye kaburi Na atia single kwenye bite ringle Na afanya mingle inakuwa kingle Na apiga bingle uthi kama tingle Kill bila simile, mistari shingle
Nitazame usonga milina Wape wenye kili watoe Tabiriza, minarili na wenye kili mbili hao Na ujasiri unonistiri kubudisha siri zao Mitazami usonka mili nao Wape wenye kili watoe tabiriza Minarili na wenye kili mbili hao Na ujasiri unonistiri kubudisha siri zao
Zipo sef tumepita za kutisha Kifo kina Twitter, baru Facebook Na baru nina sita Nazidisha, wazo sura bando, face look Mini kama man raw, na krona flow Utasanda na jua, nenda tena down low Yo, rota blow, nina raw, hapa thunder na mvua Hili game wamechoka manjota, walio sota Walotoka mbio, wamefungwa mota Nite jizz, na fili na vofoka Let you please, wateli na potoka Baridi kali boost, verses inashuka Unapenda beef, pigana na ukuta Shooter, shooter, target ina shooter Trigger ina vuta, pa Yo, na atia single, kwenye bite ringle Na afanya mingle, inakuwa kingle Na apiga bingle, uthi kama tingle Kill bila simile, mistari shingle
Nitazame usonka milina Wape wenye kili watoe tabiriza Nina dili na wenye kili mili hao Na ujasiri unonistiri kubudisha siri zao Nitazame usonka milina Wape wenye kili watoe tabiriza Nina dili na wenye kili mili hao Na ujasiri unonistiri kubudisha siri zao
Fans wang old school kawa sama pangala Logo janja kili kuu sofala wambagala Tindi kali kwenye kili ndokti ndio akili Wingo dili kwenye kili unaleta madili Hili rika kasi mpya limekasirika Kuzipata kuzishika mikoni pata shika Mwanda kale kasi ya kale sea tu GTM Kama chale na biti za wale hili ni game Yo na atia single kwenye bite ringle Na afanya mingle inakuwa kingle Na apiga bingle uthi kama tingle Kill bila simile Mr.
Nitazame usonka milina Wape wenye kili watoe tabiriza Nina dili na wenye kili mbili hao Na ujasiri unonistiri kubudisha siri zao Nitazame usonka milina Wape wenye kili watoe tabiriza Nina dili na wenye kili mbili hao Na ujasiri unonistiri kubudisha siri zao
Sina chuki na musta wa boom Na maisha ya filamu G is right here Up to my man's cousin.